www.antondomafair.com.
Chisapo, you know.
Chisapo, you know.
Ajimi.
Ajimi.
Ajimi. Dabilon, Dabilon. H2, Abu Dhabi. Yeah. Uyu ndicho chakagolola mukukamba za uyu amatelo akagolola akakulitsa foja akakulitsa chimanga tinamuzolowela ndicho chakagolola uyu ndicho chakagolola mukukamba za uyu amatelo akagolola akakulitsa foja akakulitsa chimanga tinamuzolowela ndicho chakagolola amagobola nthawi ya dzinja amasokosela sizoni akasanja zikalowa amagula chigumba kumbwa samkwaza nyimbo za Zimbabwe hachinalumba ndi mulimi hodyelela mazisangalatsa kuti ilumwa mapelekela tumwezi wonse fwefwe uli nthumba kumufila mapepi onse uyuyu ndi legendary farmer akakolola machuka ngati Khadija Palmer kuzipo tuli ngati mwana wa Obama panopa ndi ulendo kukanengo yosangalalanso alimi yafika nyengo uyu ndicho chakagolola mukukamba za uyu amatelo akagolola akakulitsa foja akakulitsa chimanga tinamuzolowela ndicho chakagolola uyu ndicho chakagolola mukukamba za uyu amatelo akagolola akakulitsa foja akakulitsa chimanga tinamuzolowela ndicho chakagolola akagolola samaumira bomwe wakhala yeyu dola zimangonunkhira ndukuuza amazasanduka bayala ma 5 pini amasintha ngati kwayala akamayenda muvu ngataguza wili bala kwesa dola popatuka chiki lili dala akagolola pali pose hamamveka chikumbe wochuka uyu sazateka kugulisa foja kugula ngolo kutapa kutaya mane migolo migolo chatsiko chuma chili muntaka mesa tukuta lako ndilomwe uzadya mesa uyu ndicho chakagolola mukukamba za uyu amatelo akagolola akagulitsa foja akagulitsa chimanga tinamuzolowela ndicho chakagolola uyu ndicho chakagolola mukukamba za uyu amatelo akagolola akagulitsa foja akagulitsa chimanga tinamuzolowela ndicho chakagolola
oh 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 koma tsoda okulu we oh okagolola mafura zedari mudzozo muirova mimba olomuona bobo irovala fofala fanyuani wampanozo rikumborwa kwarira ngazwanyuani
uyu ndicho chakagolola mukukamba za uyu amatelo akagolola akakulitsa foja akakulitsa chimanga tinamuzolowela ndicho chakagolola uyu ndicho chakagolola mukukamba za uyu amatelo akagolola akakulitsa foja akakulitsa chimanga tinamuzolowela ndicho chakagolola
Agagolola Agagolola Foja Chimanga Agagolola
Stream and download your music on AntonDomaFair.com.